kuchusa kwe kulete bintu ebi talabika kwe kuchusa ebintu ebi zibu kwe kutegululo mukisa mubantu okukiriza kwe kutasa abantu abali mubuzibu ne babayo nga babu wangudde ne bayimba oluyimba lwa mukama kwe bakubuza ofumbirwa di mwana wange yomulimu funa di Sala di tuli de bagambe nsikiriza Yes enough and Nemu babu Nemu bisiwera nsikiriza Katonda wanga bisobola Kabamvume Nemu njerega Nemu nsekaira nsikiriza Katonda wanga bisobola Chimisa chinabudu nego Baba kumire chikomi chomuliro Kabaganyo kusinze chibombe Okukiriza Bataburwa webaka nuro kubala banga Bali muliba sinzi somu Obumba wabalabe nebabuzi bakuba Katonda wawe muliro Yadabalabe boli nabo banji Kwewesige katondo mweka Kwavera kurudaru mkwando Wabalabe temuli Njogera chimu Nebo nimirira Rwafuka ruimba Katonda wanga bisobola Nebo mfuire mimi Nebo nkolimira mwatu Nebo ndoga Katonda wanga bisobola Nebo nkunamira mwatu Nebo nsabira mfe Nebo sindike misamba When I'm weak, my marriage issues, my God is able, buying a land, getting a job, having a child, my God is able. Omuntu akiriza ddala tawangu lwa kuba okukiriza kukyusa ebitasoboka tunuulira Eriya yasaba sala ku lusozi waggulu omuliro ne guka banabbi ba Baali ebinamu ataano ne bazikirira mu lunaku lumu era yennyini yalagira enkuba mu atu n'etatonya emyaka esatu n'ekitundu omuddu wa Musa Yosa yalagira njuba kuyimirira mu atu n'emuwulira buli ekiganye mu gwera gola Mulinya lya Yesu byo biwulira Lagulira ku magumba amakalu Gadde kenyama mukama akole Yes enough and Nemu babu Nemu bisiwera nsikiriza Katonda wanga bisobola Kabamvume Nemu njerega Nemu nsekaira nsikiriza Katonda wanga bisobola
Jacola,
Abado Mugumba.